Angelina, kiuno chako ndo chanitia mimi uchizi. Yani kwako nimefoli, nimeteleza ganda la ndizi. Nitajituma, usikose hata ila ya wigi. Itaniuma, si unajua wendo dawa. Sezipima moto fire wesitima imezama mazima. Pata wewe, Eminado. You're so sweet and sugar and honey. Utamu wako sezi ya DC ya my baby. Oh my licha, oh ah. You're the only body come. Baby, I want you to know I can never mess around. Napenda kukona ukinga, mwaza kondo napata fura. I'll be there for you. Penzi lako zito sezi pima, moto fire wesitima, nimezama mazima.